balibadde n'okuvanye watandikira kati laba w'otuuse okusomoza kubadde kungi naye n'okuba laba w'obiseemu we katwe to celebrate you this is your day celebrate celebrate
wamma katukuchagulizeko
congrats congrats
abalala bakuza congratulations
congrats congratulations
wamma katukuchagulizeko
congrats, congratulations.
Abalala bakuza congratulations.
Congrats, congratulations.
Wamma katukuchagulizeko.
Congrats, congrats.
Abalala bakuza congratulations.
Congrats, congratulations.
Twebaza omutonzi wamma bino tetwabisuubira okuva eddakale olw'amaanyi g'olaba nno we tutuuse okusoma kintu kizibu nnyo kale gw'otobye abasinga bakiraba ng'omulabe kineebuuza simanyiko kikola otya so zino buko bifunusa otya kuba ku magezi munnaffe atalo yabadde katonda nayimba ntya nesebaza abazadde abeerese ebyesava ne bakuweerera ne bakugonjola kati laba ofuusa ensonga ofuusa ensonga
wamma katukuchagulizeko
congrats congrats
abalala bakuza congratulations
congrats congratulations
wamma katukuchagulizeko
congrats congrats
abalala bakuza
congratulations congrats congratulations
wamma katukuchagulizeko
congrats congrats
abalala bakuza congratulations
congrats congratulations
wamma katukuchagulizeko
congrats congrats
abalala bakuza
congratulations congrats congratulations
banga libadde kino okupanya watandikira kati laba w'obuuse okusomoza kubadde kungi naye n'okuba laba w'obiseemu
celebrate you, this is your day, celebrate, celebrate.
Wamma katukuchagulizeko,
congrats, congrats.
Abalala bakuza congratulations,
congrats, congratulations.
Wamma katukuchagulizeko.